let you in. NKMusicPromos.co. Kinachi.
Since 2P1 I've been grinding, needy bees. Oh geez, they forget dine Gen Z. Nasanduka blueprint, bonga Jay-Z. These days, ni mankala chepa easy. All over kambetua oyo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020, nenzo gona msit. Monday to Friday, kufala same feet. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman, paya chikongo. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Pinto kubausa monga chondo. Yose mapine nzo kufa n maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yango kupia nmuriro. Na stress hapa n zero.
Nangu ni mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketunda mefu na komba. Kehova efu asunda. Ni mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketunda mefu na komba. Kehova efu asunda.
Grinding, need a piece. Oh geez, they forget the Gen Z. Bambini ni mawa call and tease. Apa the boss is back, rich peace. Benzo tizi mira ma phone, makafola. Apa ndi set puri kama cola. Street runner ni pepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wense benze patok na kusamu. Abate bote ba challenger. Kembo pa kambani ya peze kani manager. Chinanzu una baton test ya vesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Tina ipepesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutwari lapo life is akutesha.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefu na bomba. Ketunda mefu na komba.